Once upon a time a king was born in summertime. I'm sorry if you never noticed, the street was dark. And now you know who got the buzz to make it glow, who got the vice, but keep it low. The king is on the throne but still looking for the golden crown. Kama ni form ya kujenga manoti bus, mina join the dots. Karie ko short ka paint ya choki, but you can make it though. Nane likuambia pressure mbugi ya mtaita kubeba all along. Siku taka mkuslide na upate scout aju went easy bro. Kama ni business call, usikol kona daini kucho reform. Alkonga chopi chopi high school, seka mpome kam kushivi wrong. Unataka peace na ubongi, itangaza kwa mbogi, miss your class yako. Bros tembe na vidungi bavitu na tema stafanya wishi bila hope. Whatever the case mina kam kuspoil, ngoma kasi yako mwana sound to the most. Bado niko ready for love and troll, usini approach na kiburi ya uko. Chuku na load nimejeza kwa roll, na wish ku risk na uko indoors. Daily kwa crown seat uko on doors, ukileta ngori wacha kujicompose. For the last few days I've been thinking that maybe my singing is sinking. Melodic version of this can really sound a little pleasing. Oh my god, this seems so crazy, so my fans, I need this chance, I use some bass or melody verse. Vitu zangu ni unique, ndrasi fedule soni ni kifit. Kwa mazinu zimebeat, natunganga vitu trendy, that's cheap. Mino na zazanga east na west, rapo napenda ni master gate. Kitaka kwa teka na doba genche, lazima kwanza ni bonge na muzo bit. Kama ni banga na complicate, adi maniga na constipate. Kama ulishindwa na alphabet, usimix ushamba na confidence. Bado na chocho na internet, domano na pikeni ya instant pay. Mani si kufanya proudly say, the kila kitu uneza fika bay. Nimecheki fan base ina grow, for real soka before. Nasonga regardless ya talks above them, that's all. Nataka ni anthem my thoughts, content ni mob. Mnapenda hits a one time after 1 month zina bo. Nataka business ya kuretest my skill of art. Hainaga difference na kuretake from scratch ni craft. Sakata defense with discuss japata reference na split. Nairudisha reset kwa shit deep state. Sister alisema anachukia system juu differently mchezanga na beshte. He beat and panisha interest ya craft pass. Minataka ni pite izo picha unaposting Pinterest. Asinanga show sakwa nini nikufiche. Kuna mwanda alisema niko insane. Sizi make it ande niki refrain. Bajando ananipatia index negative vibes na heads go inje. Niko busy jona bonga na madijengo. Kwa mazangu zote mina ataka wazi replay. Usdoubt nikisema niko bombe, buda maintain, no seme amen. Next time ukipata niko this way, promise chapter lazima tuifunge. Sinanga time ya kukadol jo, at this time mina come for go. Nikifika scene mina humble boy, but vitu na speed ni unstoppable. Ukip talk mina knock your door, rada bro, unaje kuni show. Aujejua mini mad king kong, kwanza nime jam arma stingo. Kuna say world talker streets, ati juu ni ma activist. Lucky you, that's fame by chance. Mini active bing kwenye ugly beat. Na vitu na insist ni game mystic, industry natakanga new species. Jumna prioritize. Uli mimi mbali na kili na rap na feeling.